Mama Samia, moto moto moto, liwalo naliwe, leo namtangaza, njoeni mshuhudie, namtangaza, huyo hapa huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda. Demokrasia yenye uwazi na ukweli kathibitisha, mama na upiga mwingi, miundo mbinu ya uhakika, huyo hapa huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda.
Sheba, 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 haji je 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 je.
Chuki mkichukia hamumshulishi, royo tuwa imewavutia, watalia waishi. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha za kukere,
bure wajikausha sauti,
hacha za kukere,
mwacheni mama yetu achape kazi,
hacha za kukere,
yupo gado, gado,
hacha za kukere.
Huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda.
Sa twende tiriri, tiriri tiriri, waonyeshe tiriri, tiriri tiriri, tiriri tiriri, tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, uyo mpinzani mwenye ndoto za mchana, ajaji pe imani, mama bado yupo sana, 2025 yu tayari kwa mapambano, wapinzani mtakandangano. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha zako kelele.